Kusimu, nemu weleza meseji kwa mwani Tozi damulwa, chibu ya gala Kulumia nyo Oshe
Lucky to Adamu Nenze, give us an answer. Please, just for today.